Permani. Shedede.
It's me.
Sasa hivi kio cha jamii, naona kinatukana jamii. Umesahau ulipotoka, sasa hivi unatukana jamii. Walisha susha umefumuliwa malinda, sisi tukakutetea. Lakini we kwa shida zetu unafunga, eti uwezi kututetea. Hey, tunabanwa sisi, wale mavutalisha vipi? Hey, tufanye kazi vipi? Asa mbuna amweleweki. Sema, hii dunia ina mengi, leo nimejionea. Maskini mwenzetu amepata, mali anatulingishia. Hey, safari bado haijaisha. No, 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 no. Hey, kupata mali hamjamaliza.
Mmetukosea sana.
Safari bado haijaisha. Hamjamaliza bado. Hey, kupata mali hamjamaliza.
Mmetukosea sana.
No, 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 no.